ZLatestMusic.com.
It's a boy. It's a boy. It's a boy. TAEV Zambia. We are looking for a better day. Alliance in Malimba. When I need my guns in a chauffeur. In a new pack of vocal movie limba. We are looking for a better day. Nana. Alliance in Malimba. When I need my guns in a chauffeur. In a new pack of vocal movie limba. Ali Jeja. Mojango. Jango. Ali Jeja. Mojango, Django, I did a jar. Mojango, Django, I did a jar. Mojango, Django.
Every day, kukata kuseni no inki, but in my pitches, I'm a penny. Kukata daily, ni mapanga maprani, na intenani jobs, kutini kalenda money. Nicha aso, mojango mongalayo, ni kaidi emu yanga, ni kupanga ma million. Nipaza ili yose as long as na fola, chikulu ni ziba na mbani kea monga bola. Pakati pa osiku, ni performa pa stage, as long as na peza kwa chayo kula ma veggie. Life ni tango, so daddy ni maluisha, kwa fika pano, daddy ni matulu kushia.
Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango.
Okay, life really hard. Uzakapeza veofu na murodi. Ola futi veofu na zavipeza. Life ikaleza ili veli vietia. Hey, nikuitanga chapete kanya. Iwo boy kalapansi oke tekanya. Life boy iwe boy sidi simple. Monga ni gelo bama choka na madimpo. Okay, life pena ima vuta. Udabo wachito soba na yokula mafuta. Aso ima chosa foka monga ni kapita. Udabo si vibalansa vewa eso chita.
Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. We are looking for a better day. Ali yense imalimba, pena ni magonzi na chauffeur. Ina nifaka voko muvilimba. We are looking for a better day nana. Alliance in Malimba. Pena ni magonzi na chauffeur. Ina nifaka voko muvilimba. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango. Ali jejeja, mojango, jango.
Black millionaire.
ZLatestMusic.com.